drunk to supply. And supply. Yeah.
Marekani mwingi.
Shege on the track.
Wananichukulia poa.
Too much.
Salau zimezidi.
Too much.
Tantalila tantalila.
Too much.
Ola ola ola.
Too much.
Izo. Yeah. Wanatamani yeta nipate kidogo. Nikipata rosa wa uma. Na sedia ya wananingonga kisogo. Wanatamani niwe wa mtumwa. Ukiwaona oya kama watu noma. Bakika kumbona nisema noma. Rosa oya za kinyama noma. Binadamu wawa. Binadamu wabaya, wana roho mbaya. Tenda wema kweli uende zako malipo kwa Mola. Ah, wananichukulia poa.
Too much.
Salau zimezidi.
Too much.
Tantalila tantalila.
Too much.
Ora ora ora.
Too much.
Wananichukulia poa.
Too much.
Salau zimezidi.
Too much.
Tantalila tantalila.
Too much.
Ora ora ora.
Too much.
Hello.
Tuliomba usafiri, Mungu akasikia hili. Akatupa gari, akatupa mpaka sheri. Akaona itosha, akatupa mpaka meli. Akatupa na ndege, twende safari za mbali.
Mama we marafiki mastichi.
Noma.
Wanapenda kunidisi.
Noma.
Tauliza saki pipi. Wanapenda kuona demu wako wana kuchiti.
Noma.
Binadamu wabaya, wana roho mbaya. Tenda wema kweli uende zako malipo kwa Mola.
Sinywa maji.
Too much.
Tantali tantalira.
Too much.
Ah, you people talk too,
too much.
Oh lo 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 lo.
Too much.
Sireta sinywa maji.
Too much.
Tantali tantalira.
Too much.
Ah, you people talk too, too much.
Acha mtibaba Nasma.
Iso Daddy. I am King.
King.
Naza na dinyo Colombia. Nafatia wenizo abo. Walila stomu kunaiza kampuwa nipo kwa wangu.
No,
Wesa pota nchindi Umarekani mwini.